jande go'o der Dewtere Mata laamuji ɗiɗi ɗin. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jon jam. Miɗen beltina ko min mbawi wartude hande ngam yettinde siriyaji men dow habaru burnan kesam. Hande en puɗɗan jangude linjila hano no Mata windiri ɗum. Siriyaji amen ɗi no goni ngam tokkuɓe Isa, amma giɗɗo hettinade haala Allah fuu jaɓɓama. Hano no andirɗon, haala Allah sendama pecce ɗiɗi: amana kiɗɗo e amana keso. Deri amana kiɗɗo no wodi dewte hano tawreta Musa, dewte annabiɓe, jabura e dewte andal. Deri amana keso no tawe linjila e ɓatakiji ɗi gonɗimɓe bindana. Dewtere Mata woni dewtere arandere deri amana keso. Dewtere nde woni de jangeten deri siriyaji men garoji. Oɗon andi moy woni Mata? O goto der tokkuɓe Isa Almasihu arandeɓe. Omo wonno jaɓowo jangal fa nyande Isa noddimo o tokka ɗum. Nyande den, Matta woppi hunde fuu o tokki Isa. O waɗidi Isa duuɓi tati. Omo hettino janginol mum. O seedejo gite dow kayɗe ɗe Isa waɗi. Omo daara burnam Isa. Mata windi linjila mum heɓa tokkuɓe Isa Almasihu bawa faamude moy woni Isa e ɗume o warani der duniyaaru. Bindi Mata no holla en ko Isa no ɓuri neɗɗo lobbo tan. Isa no ɓuri annabiijo, o laamiɗo laamiɓe. Fadde men fuɗɗude jande men der Dewtere Mata, miɗo wodani on ƴamol. Oɗon andi laamiɓe foto goni der duniyaaru ndu, na ardiɓe foto? Seni on gaɗi lokol, tawte on jangi dow iri leyɗe ɗuɗɗe der duniyaaru e ardiɓe majje. Tawte on nani dow laamugu bawɗe mawɗe der taarihi duniyaaru. Amma oɗon andi du kono woodi laamuji ɗiɗi ɗi gi'ataake laamiɗi duniyaaru handen na? Laamuji ɗiɗi ɗi goni ɓurɗi mangu e teddude. Oɗon andi ɗiye non? Hande en jangan dow laamuji ɗiɗi mawɗi ɗi der duniyaaru. Baseni on anda fuy dow laamiɓe na ardiɓe duniyaaru ndu. No woodi ko paamoton e ko andoton dow laamuji ɗiɗi ɗi gi'ataake ɗin. Gan neɗɗo fuu no jeya der laamu gu na guuto. Gootu woni laamu lamɗo, guuto woni laamu seyɗaani. Der siriyaji men indiraaɗi laawol dartinaaku, en nani no laamu seyɗaani fuɗɗiri. Oɗon miccito na? En nani ko lamɗo tagani hoore mum malaikaaɓe ujunaaji ujunaaji ŋarɗuɓe, lobbi e ɗi andal. Malaikaaɓe ɓe fuu no tagaadi ceniidi. Deri fuɗɗorde malaikaaɓe jayɓe galaano. Deri fuɗɗorde seyɗaani walaano ɗon, walaano ruuhuuji bonɗi. Laamu seyɗaani walaano ɗon. Lamɗo tagi malaikaaɓe faa ɓe gonda he mum, ɓe jiɗamo, ɓe dewamo, e ɓe gollanamo faa abada abidinderi alijanna. Malaikaaɓe fuu kana gootum. Malaikaaɓe gonno ɓuri woɓɓe lobbaaku e andal. Malaikaaɓe gonno piili laamorde lamɗo deri alijanna. Woɓɓe no balla no kawjo himɓe. Malaikaaɓe gonno laamo malaikaaɓe gon. Oɗon miccito inde Lucifee bi'eteeɗo ƴelkititoɗo na? Haala lamɗo no haalana en ko wakkati waɗino de ƴelkititoɗo wonno laamiɗo malaikaaɓe. Ƴelkititoɗo wonno ɓurɗo wooɗude, ɓurɗo sembe e ɓurɗo andal der malaikaaɓe fuu. Ƴelkitittoɗo wonno mawɗo malaikaaɓe fuu dow andal, hakkillo, sembe e bawɗe. Ƴelkitittoɗo no handino rewde lamɗo, yiɗudemo, jaɓandemo e tokkudemo faa abada. Ngal lamɗo tagimo, barkinimo no heƴiri. Amma der dewte annabiɓe windama ko nyande gon, ƴelkitittoɗo murti he lamɗo, ngam ɓernde makko heewi mawnitaare. O wi'i der ɓernde makko:
min mi ƴeeñan faa dow, mi singa laamu am dow koode, mi laamo. Mi ƴeeñan faa dow duule towɗe, mi ada hoore am hano laamɗo towɗo.
Ko hayɗini, ƴelkitittoɗo mo walaa fuy sey ko lamɗo hokki ɗum, no yiɗi wujjude teddugal lamɗo towɗo. Kaden du hana ƴelkitittoɗo tan murti he lamɗo, amma feccere woore dow pecce tati malaikaaɓe gonnooɓe deri alijanna. cubake tottidade he lamdo he tokkude yelkititodo der hakke mum den laamu seydani fuddi lamdo riwi yelkititodo he malaikaabe tokkube dum fu be burto yeso lamdo cenido yelkititodo e malaikaabe tokkube dum bawta kade wurude der laamu lamdo gada yelkititodo wadi hakke inde makko wattitama ono dirtake yelkititodo kade amma seydani mana seydani woni ganyo yelkititodo latake ganyo lamdo seydani no habda he lamdo omo si o bonnude e darnude siriyaji lamdo laamu seydani fuddiri habdo e laamu lamdo bindi cenini no kalana en ko gada lamdo riwi seydani e malaikaabe murtube ben lamdo taganibe bundu hite ngenyifata abada nyalade warande lamdo bugoto seydani e malaikaabe murtube ben e tokkube seydani ben fu der hite gen amani bindino jangina en ko seydani bugaka ginan der hite jahannama gammu wadi ko hande e den gi'a golleji seydani der duniyaru ndu hala alla no wi'a ko seydani e laamu mun no goni der duniyaru no druwida he lamdo seydani woni kalkowo boninowo omo yidi halkude golle lamdo omo yidi bi adama mo lamdo tagi halkida he makko der hite jahannama hala lamdo no wi'a ko duudal himbe no goni der laamu seydani amma be anda dum ga seydani no majjinowo non omo si o majjinude bi adama hebato neddo hakkilo he hala lamdo illa der fuddorde en gi'i ko du wadi o do miccito tarihi adama he hawana wakkati lamdo taguno duniyaru o wadi hunde fu no wodiri o tagi adamu he hawa gada mu o wattibe der kogol lobbol gon faabe kawjongol hano gumiyaabe lamdo hunde fu no woduno do wonno laamu lamdo do beddu duniyaru amma o do miccito ko wadina gonga non seydani wari jambade adamu e hawa o eitibe be cikka hala lamdo be kettinani seydani be gondini pene makko be cubake murtude he lamdo durrimani be riwede der laamu lamdo be naati der laamu seydani seydani wari warude wujjude he sankitude golle lamdo seydani wujji seyo jam e hakkillo pukkingo adamu e hawa o bonni kawtal mabbe he lamdo o bonni kawtal hakkune adamu e hawa du gang adamu e hawa boppi alla hano laamido be cubake tokkude seydani joni seydani laami burna mabbe duniyaru nu lamdo tagi laato ko wodi naati lei hawju e bawde seydani gan dum wadi ko winda deri hala alla seydani woni bi laamido duniyaru seni on kettinake siriyaji amen do lawol dartinaku on nani noy hakke naatiri der duniyaru on nani noy kayinu wariri minyun habila ganyadi ittol yonki pene ko woda naati der duniyaru laamu seydani fuddi golle mun der duniyaru der jamanu nuhu lamdo aniyi moytude duniyaru jaydudu har ilantufana amma o hisini koreji nuhu fa laato awdiri der duniyaru amma hakke no hoddi jombe hakke no dima jombe hakke kaden duniyaru heewi kaden e ko woda amma lamdo tinni no yida himbe be o tagi den o lili annabi be nodda himbe gan wartude to mudum o hokki himbe sariya gan hollude be no be kandi wuriride amma himbe calake hettinanade annabi be keppi tokkude sariya be jombe hakke non be maccube seydani be bawta wurude burnam beldal lamdo amma lamdo deri moccere mum siriyake lawo ga soptinde himbe der jungo seydani hakke e maccangaku annabi be kali dow lilado podado kanko woni almasihu kisnowo garowo soptina himbe der laamu nimre o don andi moy woni kisnowo onna gonga non isa almasihu non lamdo lili isa der duniyaru fa soptina himbe der laamu seydani isa wari hano jeygol der laamu nimre isa jalake to bi adama heppi o si ama amma abada o wadai hakke o tokki sariya lamdo fu o wuri burnam beldan lamdo har burnam makko da wala hakke e doitanade lamdo fa abada o jalake hakke e seydani ko sakiti o jalake mayde har mayde makko do leggal bardugal e ummitaaki makko hakkude maybe amma bandirabe tarihi o daraki do gada mum lamdo hokki isa almasihu sembe e bawde fuder kammu e dow bedu duniyaru isa woni laamido laamu lamdo wakkati kettinoy todden siriyaaji men garoji der dewtere mata en beyda faamude dow gongaaji di fadde me hantude jande handen mido wodi jamol teddugol on tabitini der laamu guye jeyadon odon jeya der laamu lamdo na der laamu seydani en fuu deri wakkati gom eden tawa der laamu seydani gan en dimama der hakke hala lamdo no hala na en no laabiri ko duniyaru fuu no ley maral bondo on en dimama der maccanga ko hakke e seydani en maccube der laamu seydani non fa jonin odon tawa der laamu makko na on choptinama lamdo sankitay laamu seydani ginan o bugaki seydani der hite jahannama ginan lamdo no wodi munyal o hokki himbe duniyaru wakkati heba tuba choptine der laamu seydani de waddabe der laamu makko lamdo yida himbe duniyaru du kalkida e seydani der jahannama hala lamdo no wi'a alla kisinowo meden non giddo neddo fuhisa anda gonga onani dun na lamdo no yidi himbe fukisa omo wodi munyal omo yidi anditon gonga do laamuji dididin denne lamdo hokki himbe wakkati fa keba tuba on tubi gan hakkeji mon on jami isa almasihu saptina on der bawde seydani na seni on anyake tokkude isa almasihu jamommo o saptina on der bawde seydani o wadan dum isa almasihu no wodi bawde ittude en der laamu nimre gada mum o watta en der laamu jeygol laamu lamdo hala lamdo halani en ko sababu garki isa almasihu woni sankitude golleji seydani en jangi du ko isa almasihu wurtini en der bawde nimre den onanni en der laamu biyi ko korsudo dindindo e jaafido hakke meden isa almasihu wari wadande e laawol naatiri gol der laamu lamdo o wari saptinde en der laamu seydani o wari sankitude golleji seydani e ruuhuji seydaniiji isa almasihu waddi laamu lamdo do beddu duniyaru wakkati jangete yaade der siriyaaji men juudi der linjila mo mata windi en beyda faamude dow laamu lamdo e dow laamido laamu gu en nanan du noy baawirde naatude der laamu lamdo e dume woni maana wurude hano sukaabe laamu lamdo en jangan du dow habdo hakkunde laamu lamdo e laamu seydani en keban gokka ko nyande gol laamu seydani sankitete fa abada abidin men jetti o sanne ko kettinido siriya ame handen acce potten kade wakkati men puddata jangude dewtere mata en nanan do garki laamido e garki laamu lamdo higirabe alla barkin on acce kantire siriya o der duayere alla babirawo laamido do e lei meden dikkino yeso ma meden jette ga yidde ma maunde to himbe duniyaru ndu men jettima gan a hokki laawol fa himbe fu choptine der bawde e laamu seydani men jettima isa jomirawo ami gan garki ma der duniyaru nyibbududu heba cankita golle seydani e kisnamen he hakke mayde e jahannama anta woni choptinowo anta woni kisnowo ami wallumen pamal amen beydo do majju wakkati miden goni miden kettini linjila mo mata windi Amin.